Insomnia Music. Yeah, ni JB tena. Nimerudi back again. Nikiwaza kama we utavumilia. Yeah, kama mapenzi donda sugu kwangu basi sitaki. Kujifanya wangu ndugu taka tena nafasi. Ai, mazo kidonda kwangu hapa tena kifai. Ukiniumiza moyo wako tena sikai. Natamani uwe wangu baby, mimi nikutulize. Chochote utataka lady, mimi nitatimize. Mombasa feri tutafika, taka basi ujirushe. I really love you my baby, I can't live lonely. Kwa matope, wendo wangu mpenzi. Haya mapenzi kani pombe, mido yule mlevi. Natamani unyonge wangu baby, sitabaki gizani. Kama mapenzi kwangu sumu, nenda basi kawape fulani. I really love you my baby, cause you're my lovey. I really miss you my lady, ninakupenda sana.
Nimemaliza.